ndabasuhuje mwese abakurikira radio ijwi rya Amerika kuri mikro Netienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yujuje imyaka 50 tariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Ikiganiro cy'uyu munsi cya Dusangira ijambo twagihariye imfura ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Aratubwira amavu n'amavuko n'inzira Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yanyuzemo. Mbanje kubasuhuza Dr. Venant Ntamvura, muraho cyane.
Muraho neza.
Muraho, murakomeye aho ni Gisagara.
Yego, turi Gisagara, turaho nk'uko bisanzwe, gahoro gahoro nk'urugendo rwo kwise.
Urugendo rwo kwise birumvikana. Ese mufite imyaka ingahe ubu ngubu?
Imyaka 87
Ni imyaka myinshi birumvikana ko ubuzima bwo kwisi mwabonye byinshi cyane. Ubuzima mwabonye mute?
Ya ubuzima ibintu bihindagurika, umunsi umwe biraryoshye, undi munsi birarura. Ubuzima niko buteye.
Birumvikana mwabonye byinshi. Uyu munsi nagira ngo Dr. Ntabomvura tugaruke cyane kuri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yujuje imyaka 50 kuri itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Muri makireka mbanze mbabaze, mwabanza kwibwira abatwumva, ubusanzwe mu buzima mukora iki kuri iyi myaka 87?
Ndi Dr. Ntabomvura Venani, nkaba ndi umuganga Dr. Anetine, kandi nkaba ndi specialiste mu buganga ibyitwa otorinolaryngology, ni ukuvuga kwita ku barwayi barwaye mu matwi, mu mazuru, mu mihogo. Nabanje kwigisha no kuvura abarwayi. Ubu ngubu rero nk'uko ubireba, imyaka yanjye itumye njya muri retraite mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko rero nsa n'uwanze ikiruhuko, ndakomeza gukora, ndanyaruka nkajya kureba abarwayi banjye. Nuko
birumvikana mwitangira akazi cyane.
Nakumva naniwe nuko nkajya kuruhuka, niko bimeze.
Ariko harimo no gukunda akazi cyane, umwuga mwitangiye.
Nibyo, umwuga ndawukunda rwose. Kuva ndi umusore, kuva kera muri 1940 natangiye gukora mu by'ubuganga muri 1946.
Ni kera cyane.
Ni 1946. Ngenda nzamuka gahoro gahoro, natangiye ndi infirmiye, nkomeza ndi assistant medical, none nshaje ndi docteur en médecine.
Ariko uwakumva ijwi ryanjye Docteur Ntabomvura arumva rirangurura, nta makaraza, nta kibazo?
Ayo makaraza si ngombwa. Ni nko kwihagararaho, yego. Iyo nshoboye ndavuga, ndanaririmba, nuko
none se
umuntu agerageza guhora yishimye.
Iryo ni ibanga ryanyu?
Yego.
Mwize ubuvuzi, muvuze ko munaririmba no guhora mwishimye, ibyo byose mwabivanye mu mashuri mwize, ni ibintu mwakuye mu muryango wanyu?
Mu muryango wacu ntabambeshye, kuko muryango wacu se abaganga bariho. Kuririmbaho ni uko tata yakundaga kuririmba, yari n'umwarimu, nuko umwarimu w'agatikisimu, tukaririmba nimuhira, tukaririmba birangwa, niho naba narakuye icyifuzo cyo guhora ndirimba. Iyo nshoboye ndaririmba.
Ni impano nziza Dr. Ntabomvura. Reka gato tugaruke kuri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Nk'uko mubizi muri aho Gisagara, nk'uko mutubwiye, ni hafi y'iruhande aho Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yatangiriye yubatse. Mwatubwira mbese ruhande 63 hari hateye hate?
Aho ntuye rero hitwa Imuzenga, hagati ya Gisagara na Butare. Kuva ku Muzenga ujya Butare ni kilometero 10, kujya kuva iwanjye ujya ku Gisagara ni kilometero 5. Urumva ko ntuye mu cyaro rwose. Umbajije ruhande uko yatangiye imeze. Ruhande se nayikubwira nti ifite amateka maremare burya. Ruhande yahoze ituwe n'abaturage kera, wibagirwe ko ari kwa Mpandahande.
Mpandahande ni nde?
Mpandahande ni umuhinza wari uhatuye. mu gifaransa babita le roi turi muhinzi amateka y'u Rwanda avuga ko Rwanda yavuze ati ndiri iruhande rimwe kwa mpande hanze ajya kuhigarurira ibyo rero ni amateka y'u Rwanda ndashemutsemo cyane ariko ibyo nabonye n'amaso yanjye Ruhande yarituwe n'abaturage hari intoke nyinshi abuke rero haza abasirikare b'abanyekongo n'ababiriki kuko icyo gihe nta basirikare b'abanyarwanda babagaho twari tugikoronijwe n'ababiriki
ubwo ni muhe myaka
rero za 40
za 30 40
uvuga je nabutse muri 26 ubwo rero muri za 2008 2009 abo rwose twarahanyuraga tuhakikiye hamwe n'umukecuru wanjye mama ajya kumvuza Butare icyo gihe iruhande hari hatuwe n'abasirikare babitaga ngo ni regime umutwe w'abasirikare ijana b'ababirigi n'abanyekongo icyo kigo kiza kwimukira i Kigali amazu asigararaho muri 29 haza abafurere bita ngo ni abasharite nibo bashinze iriya groupe scolaire twizemo groupe scolaire officiere nibo bayishinze baza bacumbika muri ayo mazu asigayemo ubusa niho babanje kuba
abarebaga
rwose iruhande muri 33 batangira kubaka ku Kabutare hariya hafi ya katedrali
ndahabona
bituma rero amazu asigara ubusa ya mazu ntiyabimfa busa bayahinduramo amacumbi bubakamo ndetse n'ikigo cy'amashuri abanza yigirwagamo n'abana b'ababiriki ekoru primeri mwajyaga mubona ikintu bita batima santrale hagati bikikije nka rektangure mazu asize irangi ry'umweru kandi etaje nuko bigeze muri 60 afurika itangira gusaba independence yayo kongo ibona independence Rwanda n'uburundi bitangira gusaba independence yako noneho ababirigi bati wakuramo akacu karenge mbere na mbere tubanje duhungisha abana bacu ntabwo ekore primere ikibabereye nta mutekano urino amazu asigararaho harimo ubusa ayo niyo mahirwe yacu rero
ubwo ni iyo myaka ubwigenge buri hafi kuza ubwigenge buraza 62 none se kaminuza nkuru y'u Rwanda yatangiye ku itariki nyirizina tariki ya 3 y'ukwezi kwa 11/63 ubwo se yatangiye ite
buhoro buhoro yatangiye ngorane zimwe na zimwe kubw'amahirwe n'iki Imana yashatse kutwihera ihura n'umunyakanada wari rwose uzi icyaganije
uwo ni Padiri George Henri Lévesque
yumvikana na leta y'u Rwanda nayo rwose irashimangira iti ndashaka universite yanjye kuko haje abantu benshi baza kubwira perezida bamwe bwe rwose twaraganiriye nabo benshi
Gregory Kayibanda
ati mwebwe muri abasazi murakora ibintu bidashoboka universite se ni mu Rwanda ni universite nyabaki wakohereje abana banyu bakajya kwiga i Burayi nta mikoro mufite ubwo muzi ko universite ihenda kurusha ibyo guverinoma ikoresha ubwo se ba minisitiri muzabahembike iyo ukaba urwitwazo rumwe arwimanye bayifashijaho bakubitiyeho n'indi arwima ya kabiri ngo muratigishe ubwo se abanyeshuri muzabakura hihe ntazakoreje mufite imanite ntaziriho icyo gihe hari iki hari seminari ntoya i Kabgayi itegurira seminari nkuru ku abazaba abapadiri hari na groupe scolaire officiere yigirwagamo n'abasista medico niho nize ubwo rero ntabwo batwemeraga bavuga ngo ntabwo mufite bateguriwe universite padiri Lévesque bakabimuhata cyane bigeze ubwo rwose asa n'ugiye kwisubirirayo. Ndi umwe mu baganiraga nawe ku nari ndi muri pozisiyo ituma mubona mbese nka buri munsi.
Ni ukuvuga ko Padiri George Henri Lévesque wayoboye Kaminuza Nkuru y'u Rwanda bwa mbere mwari muziranye cyane
cyane rwose cyane ku yaraje bamingukiraho tukaganira ibyo byose. Rero abaza rero baje kugira bansanze muri iyo ministeri bakibwira yuko ngo ndibo batega amatwi nkurikize ibyo bantumye ngo njye kuvuga ko ngo bagiye kutwangiriza badukoresha ibintu tutazashobora. Ntibamenye ko ngiye nifuza kwiga naramaze kwiyandikisha kwa Padiri Lévesque wumve universite ntirabaho ariko yaranyanditse. Twaganira rero nkamubwira mbere na mbere fungura ibyo bumvise ababikubwira ni bande. Ese ni abantu bifuza ko tugira universite cyangwa n'abantu batanabishaka? Twakoronijwe imyaka 60 nta n'umwe muri abo badukoronije wigeze atekereza kubidufashamo.
Ni ukuvuga ko rimwe mwabaye imfura ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda?
Yego, nije wanditswe nimero ya mbere.
Nimero ya mbere
001 rwose
muri kaminuza.
Kuko icyo gihe nabwiye Padiri Lévesque, numva rero Padiri Lévesque ni abo wiritaho jewe mbere na mbere ndashaka kwiga nyandika kandi nzakuzanira n'abandi. Koko rero narabikoze.
None abandi mwakurikiranye muri kaminuza tuvuge nimero 002 003 mwamukibibuka?
Ayo rwose none se twatangiye mu byibura nakubwira ko twatangiye muri faculté de médecine turi 15 twaje kurangiza dusigaye turi 9
mwari bake
9 ariko buri mwaka hazaga abandi
biyongeraho abandi bakavamo.
Naho rero mu zindi faculté zose bateranyije bari 49.
Abandi mwatangiranye ni bande b'abanyarwanda mwamwibuka Dr. Ntabumvura?
Ese ko bitaye Imana yarabahamagaye ndareba nka Dr. Akingeneye Emmanuel, Dr. Alexandre Mugabushaka, Dr. Gatera Geoffroy, Dr. Claudien Kanirindi undi ninde
birumvikana amazina agenda yibagirana buhoro buhoro ugasanga
Kanirindi bakiriho barapfuye neza. Ngiye usigaye ngo hari nzaba ari nkuru simbizi.
Imana ikora ibyayo ku buryo bwayo burya kenshi ni ibanga ryayo ntabwo umuntu azi uko bigenda. None se ubu murasubiza amaso inyuma mukareba iyo myaka yose irangiye uruhare mwagize mu gutangiza Kaminuza y'u Rwanda benshi ntabwo twari turuzi n'ubu nanjye ntangiye kubyumva neza. Musubije amaso inyuma se mubona Kaminuza y'u Rwanda ubu iteye ite imyaka 50 ishize itangiye?
Kaminuza y'u Rwanda urazi amateka yayo yagiye kura gahoro gahoro. Yabanje kugira ibibazo ariko ibyo bibazo byose twagiye tubitsinda kaminuza irakura. Kaminuza yaje kugira n'andi mashami arenze 3 ntabwo bigira 3.
Ni menshi ubungubu, ni amashami menshi ya Kaminuza y'u Rwanda n'abanyeshuri bagera mu 200.
Nibyo byageze rero aho kaminuza bayifatanya n'irindi shuri n'ikindi kigo cyaje kuvuka nyuma cyitwaga IPN, Institut Pédagogique National, yigishaga abazigisha muri za ecole secondaire. None barabivanga barema universite ifite campus 3. Campus y'Ibutare igira fakulte zine na campus yo mu Nyakinama hariya mu Ruhengeri ifite fakulte 2 na campus i Kigali
imburabuturo biga by'amategeko.
Hari naho naje kubera recteur kuko
ryari muhe mwaka
munini 81 kugeza 89 nabaye recteur imyaka 8. Nije wabaye recteur wa gatatu
nyuma ya Père Henri Lévesque, nyuma ya Sylvestre Nsanzimana, hama mukurikiraho. Docteur Ntabumvura, iyo myaka mwari umuyobozi mukuru recteur wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ndayibuka kuko nanjye nicyo gihe nigaga muri iyo Kaminuza Nkuru y'u Rwanda imyaka 5. Ni nk'amahiri mwabaye nimero ya mbere mu gutangira kaminuza imfura ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda intego nkuru ya kaminuza nkuru y'u Rwanda ni Illuminati et Salus Populi. Mu gihe mwayoboraga kaminuza nkuru y'u Rwanda, murebye iyi intego ya kaminuza mwayibonaga mute, yakorwa gite?
Icyo gihe kwari nko ku kwitoza kwegera abaturage, kwirinda kwibona mu kintu gifungiranye. Kuko nkanjye rero, kuko nari umuganga, naguha urugero mu byerekeye ibyo kwegera abaturage. Nayo icyo gihe natangiye ndi direkiteri wa biriya bitaro bya kaminuza imyaka 10. Nari mfite muri gahunda zanjye zo gukoresha cyane cyane abasosiyaje mbere na mbere
kugira ngo begereye abaturage ku buryo burushijeho.
Yego, mbere na mbere abakozi bose batazi gusoma nabashyiriyeho alfabetizasiyo. Abasosiyali iyo porogaramu iyo bayimfashamo, tubigisha gusoma no kwandika. Abari bakuru ndababwira, ntumva rero bavandimwe, ntabwo tubanze, ariko turashaka ko ibitaro bidufasha kuzuza intego yacu. Ufite umwana warangije ecole primaire, namunzanire mbari we makazi, ubu nsaza yicarira imuhira aruhuke. Ibyo twarabikoze. Noneho babandi aho ushoboye kwiga gusoma no kwandika abikora guma aho ngaho, utabishoboye anzanire umwana. Noneho tujye mu giturage, abasosiyali nkabaha imodoka bakazerera mu misozi iriya yose, Isave, Muzenga, Icyarwa, Impare, aho hose bakagenda mbere na mbere bareba nk'umurwayi twabonyemo indwara nka bwaki, indwara zo zituruka ku mirire mibi y'abana, cyangwa se ku micukirize itujujwe. Abo bose abandi bakajya kubigishiriza imuhira, aho kugira ngo batigiye banywa imiti gusa, no, bakajya imuhira kubigisha uburyo batera imboga, uburyo bategura indyo y'abo bana, uburyo bavanga amata n'amazi, uburyo babigisha korora ihene bakazikanira abana. Hariho n'ikindi no kwiga nibwo twatangiye kwiga uburyo abanyarwanda bavuraga. Tuza gukuramo ikintu ndetse nagikozemo publication, uburyo bavuraga bwaki. Ababaga bafite nk'umwana urwaye bwaki, bategaga ifuku, bakamubagira ifuku. Niho twahereye twereka abanyarwanda, tubigisha tuti mbere na mbere ibyo ngibyo twinemvaguza ntitubirye, uwajya abiheraho
bakayirya bagakira,
bagaburira abana barwaye
barakira gase ubwo
cyane rwose.
Ifuku isanzwe
cyane, ifuku rwose. Nakoze publication yabyo kuri ubwo bushakashatsi. Nuko rero icyo kuvuga ngo Illuminati et Salus Populi twacyuririyeho cyane, buke ndetse abanyeshuri biremo amakipe baje kuvangamo n'ibintu byerekeye kitagatikisimu mu zindi fakulite nabwo, cyane cyane agoronomi yaje kudufasha kuko yabaye iya kane yavutse.
Ndibuka nanjye nkiri muri sogonderi muri Kristu Rwinyanza ko hari extension university yajyaga ita ikwirakwiza ibitabo hirya no hino mu mashuri yisumbuye, abanyeshuri basoma bumva ko byavuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Umuntu yumvaga ari ishema kandi ari ikintu cy'ingirakamaro.
Icyo cyari kivuye muri faculté de lettres. Buri faculté yari ifite umuhigo wo gushaka ikintu yashyira abaturage.
None se Dr. Ntabumvura, mu gihe mwayoboye kaminuza hakuva muri 1981, hari inzitizi mwigeze muhura nazo mu gushaka gushyira imbere, tuvuge nk'inshingano mwumvaga mwarangiza mu kuyobora kaminuza?
Inshingano yego, inzitizi rimwe na rimwe nahuraga n'imyumvire y'abantu tudahuje, nuko cyane cyane ubu ndiho ndatekereza za grade zabaga.
Nanjye ndabyibuka
nivumbagatanya abanyeshuri,
natwe twarazikoze.
None se umunyeshuri utakoze grade burya ngo ababuze ikintu
yahari? Ndibuka ko twayibakoreye rwose.
Na kane ngira ngo niba uri muri icyo cyiciro uribuka
n'icyo gihe
ukuntu mwaducaniriye rwose, badufungira na bigeza saa tanu z'ijoro mwadufungira.
Ariko birubaka hari
birubaka nyine, biha abayobozi kurushaho gutekereza kwibaza uti bari abana bagamije iki bashaka iki abana nabo rero bari bakeneye kwigaragaza nabo wenda bakagaragara komite yabo ikabubonye umwanya wo kujya muri discussion kuganira n'abayobozi kukise n'ubwo bihuruza ba ministre nuko havagamo ikintu
muri ibyo Dr. Ntabumvura muri iyo myaka yose tuvuge mwari muri kaminuza mutangira kwigamo muyiyoboye na nyuma yaho mureba ibera muri kaminuza ariko muri aho cyane butari no mwabaye cyane ese mwabaye igisagara gusa
ku gisagara niho nabaye ndi umunyeshuri niho nabaye ndi umuganga n'ubu niho nyiri
ubwo inzu mwari mutuyemo ni mu kirimo cyangwa mwarimutse
niyo nyirimo rwose
yahubwo ni umwihariko udasanzwe
ahubwo cyatumye nyubaka iyo nzu kwa ruguru nayubatse nyiri Kigali nteganya kuzajya kwiga namaze gushyikira ako gakuru ngira Imana mbasha kwikubaka rwose
mwize muri kaminuza mutaha
ntabwo nigeze mba muri home
ntabwo twari twabivuganyeho cyane ko mwari mufite umuryango mwubatse
nari mfite abana batandatu
mwagize abana bangahe
Imana yampaye 13 12
ni impano y'Imana none se musubije amaso inyuma tuvuge navuga ku byanjye na kaminuza uko mwagiye kwigamo mukayiyobora na nyuma yaho muyirebera hari abagiye bavuga bati ubumenyi kaminuza yatangaga imbere bwari bufite ireme burikomeye rihamye ariko uko imyaka yagiye ihindi cyane mu myaka ya hafi kaminuza kwigisha kwayo kwagiye gusubira inyuma cyane mwe mubibona mute
njye nirinda kugira ikintu nabivugaho buri gihe kigira ibyabyo nta na rimwe uzumva abantu bavuga ngo bigire ngo ni byiza abo uzumva bashimagiza ibyabo z'abavuge uti hehe murakanura ari byo ahubwo umuntu ahora apiganira kurenzaho kandi kurenzaho ni ukuvuga ko hari icyo uba wabonye kituzuye mu byo wakoraga iyo numvise imvugo ivuga yuko ngo hari habuze ikintu ndishima kuko niba wabonye ko hari habuze ikintu biraguha kumenya icyo kintu icyo ari cyo n'icyo wakora kugira ngo ugere ku kirenze
ariko naryo ni ibanga ryanyu
kuvuga ngo yego none se umuntu wese ushaka gutera imbere ahora asubiza amaso inyuma akongera akareba aho ari akareba naho ajya uzareba umwana wiga kugenda abanza kugendera ku maguru ane gukira akaziga guhagarara akemarara aho nk'uko guhagarara atera intambwe ya mbere akihutura hasi icyo ni cya kibazo ariko yakomeza ejo ukajya kubona ukabona ariruka arasimbuka urukiramende
nimba numva neza icyo muvuga muragira muti intambwe yose umuntu ateye burya abajya imbere tekinoloji se muyibona mute Dr. Ntabumvura cyane mu burezi
tekinoloji yaba mba rero njyewe ngo ubwire ntundenganye navutse igihe kitaragera hari sindi
wowe ubu cyari cyageze
cyaraje bisanga naravuye mu rubuga
mu kibuga
njyewe nishimira ko abana nigishije muri segonderi muri ya groupe scolaire officielle no muri kaminuza narahigishije uzi ko abo bana aribo banyigisha ubungubu iyo tekinoloji ibi bintu bita interineti ntibyabagaho informatike ntabwo yari iriho
nanjye ntayo nigeze menya mu mashuri
n'izi telefoni tuvugiraho ntazabagaho
ntazo
ariko abana bapfutse nyuma ubu nibo bari twigisha tekinoloji rero iratujyana ahantu ntazi neza kuko umuntu ari yicarira hano turiho turavugana uri muri Amerika njye ndi muri Afurika ejo uzaba ubona rero ngo biriho abantu bavugana banarebana
n'ubu birakorwa ahubwo tuzabivuganaho ubutaha buriya nagira ngo duse nk'abanzura gato ariko ntawaganira namwe nkurikije ibyo mwanyuzemo nkurikije ubuzima mwabayemo inzego z'ubuyobozi mwanyuzemo cyane uruhare mwagize mu gushyiraho no gutangiza kaminuza nkuru y'u Rwanda nk'inama mwagira tuvuge ubuharari abatwumva bagitangira kaminuza uyu mwaka ahubwo nifuzaga no kuba navugana na nimero ya nyuma yandikishije uyu mwaka muri kaminuza tukaganira na bakambwira uko bibona nk'inama mwagira abanyeshuri bagitangira muri kaminuza abayobozi ba kaminuza kimwe n'abayobozi b'igihugu barebera kaminuza inama mwagira nihe ku bijyanye no guteza imbere kaminuza
inama mbere na mbere ni ukuyikunda kuyikunda ukumva ko kaminuza ni yawe rwose ni nk'uko umwana areba nyina akamwishimira ntavuge ngo mama arwaye ibihere mu maso ngo mama ngo nagakuri mama agize ati none ahubwo akamukunda uko ari kandi agahora yifuza kukumuteza imbere niba kaminuza yacu tuyirebamo umubyeyi wacu njyewe rwose kaminuza kimenyimenyi n'ubu sindayivirira ndacyayirimo nubwo nshayo rwose ariko ndacyayijyamo nishimira kujya mu minsi mikuru yayo nishimira kujya kuyikoramo nishimira kujya muri konferansi rwose muri uko kuyikunda rero bikira umuntu akibaza ati uruhare mfite kugira ngo utere imbere ni uruhe umuganda wanjye ni uwuhe uvuze rero umunyeshuri utangiye kwiga umuganda w'umunyeshuri kwigamo nyine kugira ngo azakure ubumenyi bw'intangarugero buzagirira akamaro abaturage umunsi twamenye neza ko atari twe twigira ku nyungu zacu uko ahubwo twigira guteza imbere bene wacu icyo gihe tuzunguka byinshi cyane kaminuza yacu tuzarushaho kuyiteza imbere tuyirebere nk'uko nayo iturebera nicyo nakwifuriza ari abarimu bayo abayobozi bayo abanyeshuri bayo iyo ngingo tuyihuriyeho hanyuma tukibaza inkunga yacu ni iyihe
ni inama nziza cyane Dr. Ntabumvura ku myaka mufite nk'uko nabivugaga ni imyaka abantu bose babashije kuba bakwigiraho cyane turavugana murangurura nibyo navugaga mu kanya ibanga ryanyu uretse kuvura ikindi kintu mwaba mukora rwose mwifuza ko mwatubwiraho mwatuvunguriraho gatoya ibanga ryanyu kugira ngo mukomeze mugire uwo mutima ureba imbere cyane kurushaho ni irihe mwatubwira
mbere na mbere mwibutse ko ntuye mu giturage mu cyaro ntuye mu cyaro abene wacu duturanye ni abaturage basanzwe ni abo twita abakene ntabwo ari abo mu mujyi si abasirimu nk'uko kuko dukunda kukubivuga nivanze nabo noneho rero ubwo mbajije ikintu cy'iruhande urambaza ikintu nanjye nakomeje kwibaza ese abo bene wacu bamariye iki natekereje ko nubwo nshaje rwose bazagenda mbasigiye ahantu bazajya basengera ubu narahabahaye barahafite mfite kiliziya nabubakiye babasigira ivuriro bazajya bavurirwamo ndi hafi kurifungura numva
aho igisagara
njyewe nunyuze ngamere ni gutera intambwe yo hari ijana nk'ubu ubundi apfuye iwanjye ajya aho hantu hamwe n'iyo kiliziya umuntu azajya ajya gusenga imana agaruke abaze n'umuganga ibyo byombi ntibizirana da ukamufasha ku buryo bwose
biruzuzanya
ikindi rero urubyiruko tugerageje kurwivangamo narwo ku buryo icyo nahereyeho mbere na mbere nahereye ku bwana buririmba korari natangiranye korari imwe tuyita mutagatifu Piyo wa cumi iririmba kuri paruwasi buke turema n'izindi ahangaha muri iyo nubakiye abaturage hari korari ebyiri ziraririmba abo bose ndagenda nabacurangira nakubwiye ko nkunda kuririmba
mucuranga iki
oruganisite harumoniyo uko rero kuba hamwe guhumeka uwo mwuka w'urubyiruko ngira ngo hari wenda nicyo cyaba kirimo gukomeza gutekereza nk'urubyiruko simbizi
nabyo birashoboka nibyo navuga nti ni ibanga ryanyu mwihariye n'umwihariko ariko kandi nk'uko tuganira kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda nayo bumwe mu buryo bwo gushyira mu bikorwa iriya ntego ya kaminuza
yego rwose
ndabashimiye cyane Dr. Ntabumvura Venant ntikereka niba rwose hari ikindi kintu mwumva twamwageza ku bantu bumva Radio Ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi
nta bindi ibyo ngibyo bivuga ko bihagije ariko ngo ntashira arareko
ntacyo ubwo tekinoloji iradufashe igihe cyose buri ubutaha tuzavugana turebana amaso ku yandi
turacyari kumwe
murakoze cyane rero
murakoze
Bwana Karekezi. Ndabashimiye cyane Dr. Ntabumvura Venant uyu mwanya nabatwaye ni mwinshi cyane kandi mutwunguye byinshi ndabashimiye rwose mukomeze mugire ubuzima bwiza namwe nshuti mwakomeje kutwumva uyu munsi ndabashimiye kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.